Na ulisema mama alikufa.
Mama wa kwangu alikufa. Wewe nilizika kitambo.
Na hujanunua hata kitu. Una kitu ya kununua? Eh? Sure. How much is that?
2,000.
Eh?
2,000.
Can it help you?
Yeah.
Mangaza nai. Bro.
Sitting me, my yatima now.